na mi, wasema kuna mwengine zaidi ya wewe na mi. Kilo naponiona mi, kuna file kwa isi ni kama unanitaji mi. I'm calling for you girl, sexy girl come and rock my world. So amazing and you rule my heart, nobody can ever take me apart. Hakuna penzi lengine kama hili, baby, yani ninavyo kuhisi. Nasema njoo njoo mpenzi, njoo unipe tam tam. Hey, baby girl, ebu chega sikio ni kuliwaze. Baby, 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 asema neno matam matam na kupawe. Ebu chega sikio ni kuliwaze. Arufu ya korembo wako meniteka mendo. Yo mana nipona we popote, baby. Usiondoke usiende mbali, mapenzi yako siezipata kwengine pale. Moyo wangu kwako we minisha sare. Si unajua kwako we mimi ndio dare. Everything I read, everything pan point. Girl, you're so amazing, amazing. Me love how you look and me love how you touch me.
Naku feel benzi.
Umenishika moyoni, baby, ooh.
Naku feel benzi.
Your beauty's like a bunch of roses, ooh. So give me love, give me love, ah. Give me love, now give me love, now give me love, baby girl.
Waterfall, papa, ukona fidempa. Gangnam Records, realest music.